Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ndwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B no mu bwoko bwa C. Nkuko rero bamwe mwabidusabye ikiganiro muri isanga ni cyanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga ni radio yanyu Ijwi rya Amerika. Imibare ishami ryawe ni ryita ku buzima w'MS ryatangarije I Geneve mu Swisi ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igaragaza ko ku kigereranyo ku isi hose hari abantu miliyoni 325 babana n'uburwayi buhoraho bw'umwijima wo mu bwoko bwa B cyangwa C. Iyo raporo yerekana ko abenshi muri abo bantu batabona uburyo bwo kwisuzumisha no kuvurwa bagashoboraga kurengera ubuzima bwabo. Kubera izo mpamvu miliyoni z'abantu bafite ibyago byo kugenda bamungwa buhoro buhoro niyo ndwara kugeza aho baviramo umwijima udakira kanseri cyangwa se urupfu. OMS yavuze ko mu mwaka w'2015 indwara ya hepatite iterwa na virusi yahitanye abantu babarirwa muri miliyoni 1,340,000. OMS kandi yagaragaje ko umubare w'abantu bicwa n'umwijima wiyongera ugereranije n'abicwa na virusi itera sida n'igituntu. Muri uwo mwaka wa 2015, miliyoni 1,750,000 banduye bwa mbere virusi ya hepatite C. Ibyo byatumye umubare w'abantu bari bafite indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C ugera kuri miliyoni 71. Nubwo rero impfu zituruka ku ndwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B muri rusange ziyongera, ubwandu bwayo ubwo buragabanuka kubera ko hari urukingo rwa hepatite B abana bahabwa. Gukingira hepatite B bikorwa mu byiciro bitatu. Dufashe nk'urugero ku birimo gukorwa kuri izo nkingo mu bitaro bya Gisenyi, abahawe urukingo rwa mbere muri uku kwezi bazongera bahabwe izindi ebyiri mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 uyu mwaka. Nta mibare cyakora mbumbe y'abahitanwa n'iyi ndwara mu Rwanda hose yari yaboneka. Ariko ku isi buri mwaka hepatite B ihitana abantu basaga 800,000 nk'uko OMS bitangaza. Iyo ndwara ya hepatite cyangwa se umwijima iterwa na virusi ubu ifatwa nk'ikibazo gikomeye cy'ubuzima gikeneye kwitabwaho byihutirwa nk'uko Dr. Margaret Chang, umuyobozi wa OMS, yabivuze. Yagize ati "Inkingo n'imiti byo guhangana n'indwara y'umwijima bibaho kandi OMS yiyemeje gufasha gukoresha ibyo byombi kugira ngo bigere kuba bikeneye." Ni muri urwo rwego mu Rwanda hatangijwe ingamba zo gushaka uburyo bwo kuvura no kurwanya indwara ya hepatite. U Rwanda rero ruza mu bihugu bike byo muri Afurika byo ku mugabane wa Afurika byahagurukiye kurwanya indwara za hepatite B na hepatite C. Hepatite C ntigira urukingo ariko iravurwa mu gihe hepatite B yo ikingirwa kandi kanavurwa. Iyi gahunda rero yo kuvura no gukingira iyi ndwara iri hafi guhetura uturere twose tw'u Rwanda yatangiye mu kwezi kwa gatandatu. Ibikorwa by'ikingira ubigeze mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC n'ibigo n'ibitaro bya Gisenyi muri iki cyumweru byo byatangiye gukingira no gusuzuma indwara ya hepatite B na C. Ni igikorwa rero kizamara iminsi 5 kikazagera ku bantu benshi ubwo muganga araza kubitubwira. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze dutangira twabatumiriye umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi biherereye muri ako karere muri iyo ntara yo mu burengerazuba mu karere ka Rubavu ni Major Dr. William Kanyankore. Bamwe rero nkuko mwari mwadusabye ko twongera kubaganira kuri iyi ndwara, twahisemo kwifashisha aya mahirwe aho barimo gukingira no kuvura iyi ndwara, tukaganira na muganga Kanyankore uyobora ibyo bitaro bya Gisenyi aho ibyo bikorwa nyine birimo kubera muri iki cyumweru, kugira ngo tubwire uko izi ndwara zifashe muri ibyo bitaro ayobora naho ibikorwa by'ikingira bigeze. Muri uyu munsi rero, uyu munsi nk'uko nabivuze mu kuganira kuri iyi ndwara y'umwijima, turibanda ku Rwanda, turafatira ku Rwanda. Mu bihe biri imbere ni mu byifuza tuzayigarukaho ku Burundi, tureba uko ikibazo cyifashe mu gihugu. Ntabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu muganga William Kanyankore. Muraho, murakomeye.
Muraho neza ureni.
Ye, ndabashimiye rwose bimwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa gifitiye akamaro abanyarwanda n'abaturarwanda benshi mu kwivuza no gusuzuma iyi ndwara ya hepatite B na C. Hari benshi bari badusabye ko twongera kuyivugaho, nagira ngo mutubwire muri make iki gikorwa mwatangiye muri iki cyumweru, ubusanzwe imibare cyangwa se iyi ndwara ya hepatite B na C ko arizo nazo zikunze kuboneka, byifashe gute, ikibazo kifashe gute aho ngaho ku Gisenyi?
Murakoze cyane Engineer. Ikibazo cya hepatite B na C kirakugaje nk'uko wabivuze, kugaruza isi yose, ariko mu Rwanda aho tandukanye n'ibindi bihugu yenda mu karere cyangwa muri Afurika, nuko cyahagurukiwe muri gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika abinyujije muri Minisiteri y'Ubuzima, amaze kumva ko ikibazo kigaruza isi n'Abanyarwanda badasize inyuma, yafashe ingamba yo kucyusukarwa Minisiteri y'Ubuzima kugira icyo ibikoraho. Ni muri urwego Minisiteri y'Ubuzima yashakishije amafaranga muri guverinoma, tukaba uyu munsi mu karere ka Rubavu by'umwihariko no mu ntara y'Iburengerazuba twaratangiye ku cyumweru ku wa mbere by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Turateganya gupima, kuvura no gutanga urukingo ku bantu bihumbi cumi na rimwe.
Ye, musanzwe mubona abantu benshi baza kwivuza mukababonamo izo ndwara?
Rwose dusanzwe twakira abantu benshi bafite izo ndwara, ndetse bamwe bari kuri stage cyangwa se bari ku gipimo cy'indwara itashobora no kuvurwa, kirengeje batindanye indwara ikaba yaragize izindi ngaruka ku mwijima wabo. Ariko uyu munsi ingamba zihari ni uko nyine twakwirinda ibyo byose, no gukangurira Abanyarwanda kwipimisha iyi ndwara ndetse no kwikingiza. Nivurwa tukayivura nka B na C, hanyuma ikingirwa na B tukayikingira ku baturage bacu.
Murateganya gukingira abantu bangana iki?
Ibihumbi cumi na bine mu karere ka Rubavu.
Ibihumbi cumi na bine. Ye, abantu mukingira ni abantu baza ku bushake bwabo cyangwa se hari nk'abantu mubona ko bashobora kuba bakugarizwa n'iyo ndwara kurusha abandi ku buryo mwabashyira mu byiciro mukabakingira?
Nk'uko bizuje niya rukingo, inkingo zirahenze ndetse n'imiti irahenze. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda nubwo ifite gahunda ndende ku Banyarwanda bose, ariko ubu twatangiriye ku bantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe, ni ukuvuga abantu batishoboye, abantu batarya gatatu ku munsi, ba bantu b'abakene cyane cyane harimo abakuze, abari mu zabukuru. Tukaba twaratangiye rero kuvuga ngo abo bantu nibo ngubu turimo gukurikirana, ariko bitavuze ko n'abandi batari muri iryo cyiciro badakurikiranwa. Harimo abajyanama b'ubuzima nabo turabafasha, harimo abantu bafite diyabete, harimo abantu babana n'ubwandu bwa SIDA, abo bose bo twatangiye nibo bashikana mbere hose. Ariko iby'umwihariko kandi cyiza cyo kiri muri iyi gahunda ni uko twatangiye n'abantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe.
Ye, muravuga abo bantu batishoboye, abakene, abantu barwaye, abafite diyabete, SIDA n'iki, abo bose murabakingira ku buryo bwihariye kubera ko bashobora kutagira amikoro yo kwivuza cyangwa se kwisuzumisha iyi ndwara?
Yego.
Noneho abana bafata inkingo mu buryo busanzwe, ntabo mwatubwiyemo muri aba ngaba barimo gukingirwa muri iki cyumweru, abana bo bakingira buri gihe mu nkingo zisanzwe muzabahabwa?
Abana bo dutekereza ko abana bose bakingiwe, abana bakivuka. Kubera ko uburezi mu Rwanda nta murenge utagira ikigo nderabuzima, kandi izi nkingo ziraboneka ku bigo nderabuzima ndetse ku bitaro n'ibitaro byisumbuye, izi nkingo ziba zihari ndetse no mu maprive zirahari. Ariko ubutegetsi yacu cyangwa se icyo u Rwanda rushaka kugeraho ni uko rukingira abari hejuru y'imyaka cumi n'itanu bose. Abana bafite imyaka cumi n'itanu no kujya hejuru bose bagomba gukingirwa, cyane cyane abana bari mu mashuri.
Hari inkingo zitangirwa ku mashuri cyangwa n'ukujya ku bigo nderabuzima?
Oh, ntabwo turajya ku mashuri cyane. Urukingo rwa mbere twarutangiye kuri stade umuganda hano mu karere kacu ka Rubavu, aho abaturage bose bahawe itangazo rinyuze kuri radiyo Rubavu ndetse no ku karere riramanikwa no ku mirenge yose. Ubwo ni ukuvuga ko abantu bagiye baza twabwiye amashuri ko atanga uruhusa, abari batangiye amashuri bakohereza abanyeshuri, abatari mu mashuri nabo bakohereza kuri stade. N'igikorwa kizaba kandi kizatangira cyatangiye ku wa mbere ku itariki enye kugeza ku itariki umunani.
Mumaze iminsi uyu munsi wa gatatu mutanga izo nkingo munapima?
Uyu munsi ni wa gatatu.
Bizamara icyumweru cyose?
Bizamara icyumweru cyose, ndetse dushobora no gukomeza bitewe n'imibare yiyenda igaragara yiyongera ku yo twateganije n'inkingo, kuko inkingo mu rwego rw'igihugu zirahari. Dushobora kurenzaho cyangwa tugatanga indi gahunda tukazagaruka bitewe n'abantu ubwiyongere bwabo cyangwa imibare tubona ishobora kuba igikeneye izi nkingo n'imiti.
Ko abantu se akenshi hari igihe usanga bategereza nko ku munota wa nyuma, murebye nk'ukuntu bitabiriye iki gikorwa ku wa mbere, ku wa kabiri, n'uyu munsi ku wa gatatu, umunsi uciye ikibu, murabona barimo kubyitabira ku buryo bushimishije cyangwa murabona bishobora kuzatuma mwongera icyo gihe nk'uko mubivuze?
Barimo kubyitabira cyane, ibire n'igihe n'ubundi dufite ingamba n'igihe kiraye kitongerewe, kubera yenda abakozi barimo gukingira abasizi ibintu bagomba gukomeza gukora mu bigo nderabuzima no kuvura abarwayi nk'uko bisanzwe muri gahunda zisanzwe. Ariko turateganya ko izi nkingo zamanuka zikajya ku bigo nderabuzima ku buryo umuntu wese udashoboye kuhagera, harimo abana n'ubumuga cyangwa abantu bafite impamvu runaka cyangwa akazi kadatuma baza muri iyi periyode muri iki gihe turimo dukingira dutanga n'imiti, bazaza bakajya ku bigo bibegereye, ibigo nderabuzima no ku bitaro, bagahabwa uru rukingo n'imiti ivura hepatite C n'imiti ivura hepatite C.
Ubuse mwatubwiye abo murimo guheraho muri kino gihe, uwaza yumva nawe ashaka kwitabira iki gikorwa akaza atari muri biriya byiciro, we yakwakirwa cyangwa mwamuha randevu ikindi gihe?
Abo turabakira tukajya naho tubandikiye bibaye ngombwa, ariko bo bafite gahunda yabo izakurikiraho. Kuko u Rwanda ntabwo rureba gusa abantu bari mu byiciro, ni uko aribo batangiranye nabo, ariko gahunda izakomeza ku banyarwanda
bose. Ku ikiganiro muri isanga rero, nk'uko mubizi ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, nk'uko bari banabidusabye bakabaza bagatanga ibitekerezo. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere. Valence, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Urahagana hehe, wirinde izina ryawe ni nde?
Okay, nitwa Twizerimana Valence. Ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera.
Mwebwe iwanyaho ibikorwa byo gukingira no gusuzuma gupima indwara ya hepatite B na C, umwijima, byari byahagera?
Oya, ntabwo kirajya. Niyo kibazo ubwo nibazaga mvuga ati se twebwe bazatugeraho ryari?
Ngaho ndeka nkubwo, niba hari ikindi kibazo wari ufite rero uretse icyo, nagira ngo nacyo kibaze hanyuma muganga kugusubiza.
Numvaga ari cyo kibazo cyane nari mfite, kubera uko numvaga nanjye nshaka kumenya uburyo mpagaze. Muri make nashaka kumenya nibo bazagera muri kano karere kacu nanza nijye kujya nzabyitabira.
Urakoze cyane Valence. Neka mubwo muganga Dr. Kanyankore, mwamba hari icyo mubiziho igihe ibyo bikorwa bizagerera aho ngaho mu karere Valence arimo k'Amajyaruguru?
Valence ahubwo yarakererewe, baratangiye baradusanze akarere k'Amajyaruguru kari munsi kugira ngo wa gatanu. Ibitaro bya Ruhengeri n'ibigo nderabuzima bishamikiyeho baratangiye rwose, ndabizi neza ko batangiye, ahubwo ashobora kuba adafite amakuru cyangwa atarakurikiye cyangwa yaragize impamvu runaka zatumye atamenya izo gahunda ko zihari. Nanyaruke nuba yegereye ibitaro bya Ruhengeri, anyaruka ajyeyo baramwakira, nuba ari mu cyiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe.
Twizere ko abyumvise rero agire vuba bitaramucikana. Twakire na Moses. Moses, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Urahagana hehe, rindi izina ryawe ni nde?
nitwa niyo nkuru Moses ndinga ikigari kimironko
ye kibazo cya
bo kibazo hakuru n'intererano kubijyanye n'ikiganiro muri gutambutsa nyine cy'ingwara ya hepatite B na hepatite C usanga henshi igwiri reka mvuge igwiriye ku bantu ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere aho usanga imiryango imwe imwe wenda bashobora kuba banayirwaye ariko ntibabone uburyo cyangwa ubushobozi bwo kujya kwipimisha ngo bamenye uko bagwaye rero na nk'icyo nosaba amaguverinoma atandukanye cyane cyane nk'ibihugu bya East Africa numva ko bushyiraho uburyo bworohereza buri umwe wese kugira ngo nimba yumva agwa kugira ngo amenye ko agwaye akaza kwishimisha bimworoheye hanyuma bagashyiraho nk'uko numva aha mu Rwanda ari kubigira kuko je nsanzwe ndi umurundi urwo rukingo rukabaho nabwo kuko rurasahiriza cyane.
Ni igitekerezo cyiza, urakoze cyane Moses. Niyo nkuru muganga Kanyankore. Hari iki kibazo cya Moses cyangwa se igitekerezo atanze, aravuga ati ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere niho usanga iyi ndwara yiganje, kandi koko nk'uko biboneka abantu bamwe ntibabazi uko bahagaze cyangwa se ntibafite uburyo bwo kwisuzumisha cyangwa se kwivuza iyi ndwara kubera ko binahenze. Yibazaga niba bishoboka ko byajya bikorwa buri gihe, hari birashoboka ko nk'umuntu yajya kwivuza nk'indi ndwara bakaba baboneraho no kumupima umwijima.
Muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda nk'uko mubizi, gahunda yatangijwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika binyuze muri minisiteri y'ubuzima, iyi gahunda izakomeza ku banyarwanda bose batuye igihugu cy'u Rwanda, kandi nk'uko mubizi u Rwanda ntujya rubangura no ku banyamahanga izabageraho. Ntabwo bizatinda rero ko umuntu hashyirwaho na gahunda zirambye zaho umuntu uwo ari we wese, yaba ari umushyitsi ubita, yaba ari umugenzi, yaba ari umukerarugendo usuye u Rwanda, yakwifuza kubona uru rukingo n'imiti ivura hepatite B na C yabibona mu buryo bwihuse kandi bworoshye.
Twakire na Niyongere, uranyumva?
Yego ndabumva.
Yewe urahagana hehe, irindi zina ryawe ni nde?
Yewe ndi mu ntara ya Muyinga mu Burundi, komine Butihinda.
Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wifuza gutanga?
Jewe ikibazo n'igitekerezo nashaka. Nashaka dabona wandishimire icyo gihugu cy'u Rwanda. Turi muri adivine kitwereka amagara y'abantu ku baturage babo, na karorero cyane mu bihugu bya Afurika y'Ubuseruko. Aba rero nagira mbate uwo muganga kuyo dusubiyemo akatubwira wamenya gute ko wagwaye iyo ndwara. Uko abantu benshi bazi indwara za malariya, inkorora, ibiki, indwara nk'iyo nizo usanga abantu batazimenyereye, niyo ziyafashe ntamenya n'ikibishe. Nashaka bidukanire neza nkaje nkanje benshi nabyo nabamenya, mugabo abitubwiye tukabimenya n'abandi bakabimenya bagize neza, hama kanamushishe yacane.
Nawe turagushimiye cyane muganga William Kanyankore, uyu muvandimwe Niyongere uri Muyinga mu Burundi, arifuza kuba yamenya, arashima ariko kandi anifuza kuba yamenya uko umuntu yasobanukirwa n'izi ndwara, uko yamenya ko arwaye.
Niyongere uri mu Burundi, ni ukumubwira ko arimo kubaza ibimenyetso bijyanye n'indwara ya hepatite B cyangwa C. Ibimenyetso byayo biroroshye cyane, kuko icya mbere ni umuntu gucika intege cyane, akabura intege, akumva arashaka buri kanya kuba asa n'umuntu uhondobera, ashaka kuryama cyangwa gusinzira yumva adafite intege. Ikindi kimenyetso kigaragara cyane ariko indwara igeze hagati mu marembera ni uko aho umweru w'ijisho hahinduka umuhondo, ndetse n'inkari umuntu yihagarika zihinduka umuhondo cyane, zigahindura ibara. Ikindi kimenyetso ni uko ababara mu nda akagira n'isesemi. Ibyo ni byo bimenyetso bikunda kugaragara mu ndwara ya hepatite B ku bantu benshi.
Naho se biraboneka byo?
Se byenda gusa na B hafi n'irimwe.
ubwo ndibwira ko abyumvise ko buryo ya abaramutse abonye ibinye byo yakwihutira no kujya kwa muganga. Twakire na Hassan, turi kumwe.
Yego
Hassan, uranyumva?
Ndikumva.
Ye, ariko rero ugomba kuba urimo kuvugira kuri speaker cyangwa se radio yawe iravuga, ntabwo tukumva neza. Wafunga radio? Ye, yego Hassan, ushobora kuvuga, tubwire izina ryawe, aho uri n'ikibazo cyawe. Rwamagana, turakumva nabi ariko rero
barimo bakingira iyo ndwara. Ariko nagiye kwikingiza banga kuyingira, bangira ko ngo ndi mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe, bakingiragaho mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. None nabazaga ese ubaye udafite ubushobozi, kuko bambwiye ko ngo uwo mu cyiciro cya gatatu n'icya kane ngo urwo rukingo agomba kurwigurira kandi ngo rugura 15,000. None ubaye utari mu cyiciro cyo kubasha kubona ayo mafaranga, we yazabigenza ate?
Yego,
ikibazo nabazaga. Ikindi nabonye iriya ndwara ifite ubukana, hari umuntu uherutse kwitaba Imana ariyo imuhitanye, umuntu yayirinda mu buhe buryo?
Ye, urakoze cyane Hassan, reka tumuhe umwanya muganga agusubize.
Hanyuma ntabwo nyumvise Eugenia, watinyumvisha neza.
Ikibazo icyo yarabajije bwa mbere ni abari mu byiciro by'ubudehe, yego. Icyanyuma rero ni uretse nanjye mbyibagirwe rero, yarabajije umuntu wapfuye ngo azize iriya ndwara, noneho arashaka kumenya uburyo umuntu yakwirinda.
Arakoze cyane Hassan Rwamagana. Nkuko nabivuze ntangira, Leta y'u Rwanda ifite gahunda zirambye kandi zizakomeza ku baturage bose, ariko impamvu twatangiye nyine n'icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'abantu batishoboye ni kubera ko urundi abantu badashobora kubona urukingo kurwishyura, ntibashobora no kubona imiti kuyigura. Ariko nk'umuntu wishoboye ayishaka ashobora no kuyisanga mu bitaro n'ubundi bisanzwe byemerewe gupima no kuvura izi ndwara zombi, hepatite B na C birahari. Ariko ibyo ni ibitaro bikeya, harimo Umwami Faisal, harimo ibitaro bikuru by'u Rwanda bya gisirikare, harimo n'ibitaro bya CHUK i Kigali. Ibyo bitaro n'ubundi bisanzwe bifite gahunda zirambye ku bantu bishoboye bashobora no kwiyishyurira. Ariko nk'uko nababwiye, n'ubundi u Rwanda ruracyari muri gahunda yo kureba n'abo ngabo bari hagati aho batari mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri cy'ubudehe, bari mu cya gatatu yenda cyangwa icyisumbuyeho, ariko bashobora nabo gufashwa mu buryo bw'uko abambere bafashijwe. Ariko tujye kwibutsa abantu bose ko ibintu byose atari ugufasha, kuko ushoboye kwifasha no kurinda amagara yawe Leta izikunganira, ariko amagara y'umunyarwanda bwa mbere ari mu biganza bye. Mbere y'uko Leta igira icyo ukunganira, ushobora kwifasha igihe cyose bishoboye. Ntabwo rero ari gahunda yenda iteganijwe gufasha abantu bose n'abashoboye no kwifasha, ariko nk'uko u Rwanda mubizi rushyira mu gaciro n'abashoboye kwifasha, bakareba uburyo imiti nk'iyi ihenze cyane cyane ivura hepatite C, n'abo bose bari mu byiciro byisumbuyeho bashobora kubona iyo miti.
Muganga Kanyankore, muravuga muti amagara y'umunyarwanda ari mu biganza bye mbere na mbere, nibyo koko? Ariko se iyo abashe umuntu uwo ari we wese wo ushoboye kuba yakwigurira n'iyo miti agiye kwa muganga, niwe ubisaba akavuga ati ni munsuzumi iyi ndwara, cyangwa se muganga ashobora kumuha inama akamubwira ati reka ngo upime n'izi ndwara, kuko iyo umuntu yageze aho abona biriya bimenyetso ni uko n'indwara iba yamaze kumufata, kugira ngo noneho yikingire bigende yisuzumishe kandi yikingire, ashobora kubigeraho gute?
Ibyo byo nuko navuze ashobora gutegereza izi gahunda zizaza, cyakora adashoboye gutegereza yakwegera ibitaro navuze haruguru birimo Umwami Faisal, harimo ibitaro by'u Rwanda bya gisirikare, harimo n'ibitaro bya CHUK na CHUB Butare. Ni ibitaro ushobora kugenda ukisuzumisha ndetse ugobokanahabwa iyo miti igihe wishoboye. ndetse hari na za siranse zimwe na zimwe mu Rwanda zitangiye gufasha abazirimo kubona iyi miti no kubona ibihingo. Ni muri urwo rwego rero adashoboye gutegereza izo gahunda za leta zigenda ziza mu byiciro bitandukanye, yahitamo ubwo buryo bwo kwegera ibyo bitaro namubwiye hejuru.
Hanyuma gupima, gusuzuma umuntu, igisubizo akibona uwo munsi bifata igihe kingana iki kugira ngo akibone?
Igisubizo akibona mu minsi itarenze irindwi nibwo dutanga igisubizo, ubundi cyakaboneka mu minsi icumi, ariko twe twarihutishijemo dukoramo iminsi ibiri, ubwo ni iminsi itanu umuntu yabonye igisubizo. Ku bijyanye rero n'umuntu yavuga wazize hepatite B cyangwa se agapfa yenda ntabwo yamenye ko ayirwaye kuko atigeze yisuzumisha, ni nayo gahunda y'u Rwanda ubungubu ishishikariza abantu bose kuba bakwisuzumisha hepatite B na C bamenye uko bahagaze kandi bashobore no kubona imiti ivura izo ndwara. Zo nk'uko mubizi hepatite C yo nta rukingo ruhari, ariko B yo ifite urukingo ikagira n'umuti, ariko hepatite C ifite umuti gusa nta rukingo. Nk'uko rero gahunda y'u Rwanda iteye n'uko abantu bose bamaze kwisuzumisha iyo batanze ufite iyo ndwara barakuvura, nta rukingo uba ugikeneye kuko uba waramaze kuyandura, iyo utarayandura uhabwa urukingo. Hari n'indi gahunda Eugenia ikomeye cyane kandi izakurikiraho ni no gusuzuma kureba ko abantu bose bahawe urukingo rwagize akamaro, kuko ushobora kubona urukingo ntirukugirire akamaro cyangwa ntugire ibyo bita herd immunity, ukaba wanakomeza ukayandura kandi warabonye n'urukingo. Ubwo rero iyo gahunda nayo irahari, ngira ngo u Rwanda rurimo gutegura izo mashini zishobora kubisuzuma ko ntazo turabona mu buryo bwisanzuye no kuba bwamanuka ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'uturere, ariko n'iyo gahunda irahari kuzongera kureba ni bangahe bakingiwe bameze neza badashobora kwandura iyi ndwara, kuko nabyo hari ibizami bimwe bikorwa byo bita antibody bigaragaza ko umuntu yaba yarabonye urukingo kandi rwamugiriye akamaro. Ubwo rero kuri uyu muvandimwe wabazaga icyo kibazo ukuntu ushobora kwirinda, icya mbere ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko aho ngaho naho harimo. Hanyuma kwirinda gukoresha ibikoresho by'abandi bantu bica inzara, byoza ibisebe n'ibindi, kuvangavanga ibikoresho by'umubiri harimo ibikora amasuku nka za brosa da ukaba muzisangiye n'abandi, kuko akenshi usanga umuntu ufite nka hepatite C cyangwa B ava mu mashinya cyangwa mu ishinya. Ibyo byose ni ibintu bisaba kujyayo kuyanga. Kera nk'uko mu bizamini bajyaga bayandura no mu maraso babonye ahabwa n'abaganga muri transfusion, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho kuko akenshi usanga aya maraso yabanje gupima neza kubera imashini nshyashya na tekinoloji zaje zituma amaraso ahabwa umuntu aba yapimwe neza ku buryo nta mikorobe n'imwe birimwo. Ibyo rero byajyaga bibaho mu bihe byatambutse mu bihe bishize kera, ariko ubu ngubu nk'uko mubizi ntabwo bikibaho. Ikindi ni uko umuntu yakwirinda nanone gukoresha abakoresha ibiyobyabwenge, ababitera inshinge basangira inshinge, umuntu ugasanga arakoresha drug akitera urushinge ikiyobyabwenge za kokayine n'izindi, n'undi agakoresha urushinge kwitera bagasangira urushinge, nabyo ni ikibazo. Ikindi nanone ibijyanye n'abantu bakora umwuga wa kiganga ni ukwirinda igihe umuntu arimo kubaga cyangwa akoresha ibikoresho byo kubaga nk'umuntu yirwaye atayandura. Niyo mpamvu abaganga bo mu Rwanda cyane cyane abaforomo n'abaganga babyaza bose bakingiwe mbere y'abandi bose.
Ndumva ari ibintu byumvikana kubanza gukingira amagara yabo mbere y'uko banafasha abandi nabo kugira ubuzima bwiza. None mbere y'uko igisubizo kibone, mwavuga kumenya niba umuti w'urukingo umuntu yahawe rukora, muravuga ko nta mashini zari zaboneka ngo zibe zagira ahantu hose, ariko ubusanzwe bifata igihe kingana iki mureba nyuma y'igihe kingana iki musuzuma kugira ngo murebe niba urukingo rwarakoze?
Ni hagati y'amezi atandatu n'amezi cumi n'abiri umuntu ashobora kureba ko urukingo rwaba rwarakoze, ariko nk'uko mubizi akenshi ko hari abana bagiye bazibona bakivuka, abantu bazibonye ubungubu umuntu ashobora no kureba nyuma y'imyaka ibiri cyangwa n'itanu akareba ko rwose yakingiwe ibihamya.
None urukingo ubusanzwe rumara igihe kingana iki mu mubiri kugira ngo rube rugikora rukibasha kurinda umuntu?
Urukingo iyo rwagufashe neza cyangwa warubonye rukadevelopa izo antibody ni igihe cyose ubayeho ubuzima bwawe bwose, nuvuga ngo ruba ruguhagije kuba udashobora kwandura iyo ndwara. Igihe cyose wabonye urukingo ni igihe cyose cy'ubuzima bwawe.
Ku buryo bivuze ko umuntu yafata urukingo rimwe gusa mu buzima bwe, niba umwana yarakingiwe ari muto cyangwa umuntu mukuru biba bihagije ntabwo ngira warufata rimwe kusa mu buzima
ni asansiyo ko bihagije ariko icyo twakwita ko bihagije nuko koko nyuma y'imyaka runaka yakongera agatuzumwa akareba niba koko urwo rukingo rwaramuteye amandikole ashobora kugaragaza ko yabaye umuze
hanyuma uwamaze kurwara tuvuga umuntu musuzumye mugasanga ararwaye afite hepatite B tuvuge yararwaye akavurwa icyo gihe mubanza mukamuvura kugira ngo akire hanyuma mukabona kumuhura urukingo cyangwa mushobora kumukingira agafata n'imiti bigenda gute
icyo gihe ntabwo tumukingira umuntu wamaze kwandura turamuvura aho icyo ducungana nacyo ni ukugira ngo turebe ko izo virusi afite zamushizemo iyo zamushyizemo agakira ni ukuvuga ko akira yabonye na yayimuze nk'aho yabaye imyumbe ni ukuvuga ngo umuntu wese utarakingiwe ariko aba yarayirwaye iyo avuwe agakira dushobora kumuvura yakira iyo miti imusigira nayo iminota ubwayo atakubwira gufata umukingo ariko kuri gahunda nziza ni uko n'urukingo yarufata nyuma y'ufatiwe
reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku ndwara ya uyu mwijima ni hepatite B na hepatite C
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ikiganiro muri Isanga kuri radio Ijwi rya Amerika turaganira ku ndwara y'umwijima, umwijima mu bwoko bwa B no mu bwoko bwa C. Umutumirwa wacu ni Dr. Kanyankore William, akaba ari umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Dusubire ku murongo wa telefone twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Nduwayezu, uranyumva?
Yego, ndumva cyane.
Irindi ryawe ni nde, urahagana hehe?
Emanuweli, ndi mu ntara ya Bururi.
Mu ntara ya Bururi mu Burundi. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nashaka kubaza umutumire ku byerekeye indwara hepatite. Hariho indwara biyita ngo hepatite, bagaca bashyira ko ngo A na B na C. Nagomba kumenya nimba hari ubusa uko nzobazi yemera yuko nk'urwaye A ateze kwifuza yo kivamo B cyangwa kikavamo C. Ikindi kibazo kigira kabiri, hari ukuntu ukwandukira ishobora kwandukira pari kwasi kisiwewe, lakini nyimbira yuko hari itabo yoba bimeze kwa 16 none iyo bagakubwira mariage hari ukuntu kugira ngo bayikingire ntibandanye yiyongera mu banyagihugu. Twebwe ino mu Burundi ntabwo ntibakoresha mariage mu gihe k'imitima kigisita, nta kuntu none iyo ndwara yoja ku rugero rwa sida nyine ngo ntagomba kuri mariage nayo nyine bayitinde. Hari nikigira gatatu nacyo, umuntu yafashe imiti neza yamaze kubona ko ayirwaye umenya neza ko yakize ntakiri ikiringo kingana iki, kubera ndabona umengo kwipimisha kuyipimisha biba bitwara amafaranga menshi. Kuvuga ngo umuntu ayipimishije rimwe kugira ngo azose gusiza kuyipimisha ikindi gihe bimutwara amafaranga menshi, kuvuga ngo umukene yipimishije rimwe agafata imiti neza ni ukwizera ko yakize mu gihe kingana iki. Ikindi kibazo kwa ina grupe sange umuntu abafise hafi cyane o indwara nawo yubikarira mwabo cyane. Hanyuma kanyuma hari indwara kunda kutufatisa mu gihe abana bakiri bato bato ngaha mu Burundi nshashe ngo zitatu ino mu Burundi izi yuko iyo hepatite yo birimo banashaka kubwiza yuko nka kiyo niba narayikingiwe.
Ufite imyaka ingahe?
Efe, pete,
peta. urakoze cyane nduwa Yesu ibibazo byawe ni byinshi ariko kandi ni ibibazo byiza bishobora gufasha benshi muganga najya ngo mubanze mu musubize mbere yuko tujya mu bindi ndumva yagombye kubanza kubona ibisubizo kuri ibibazo bye
ibibazo bye ntabwo nabyumve neza Eugenia kuko numvaga ijwi rye ntaryumva neza wabisubiriramo
hari nk'icyo yabajije nk'abantu uburyo bapima yabazaga nk'uburyo yandura niba ishobora kwandura kimwe na sida ubundi ngo abantu bagiye gushakana bapimwa sida nukuvuga ko babanza kubasuzuma niba niyo ndwara nayo ya hepatite bashobora bagombye gupima abantu mbere y'uko bashakana ubundi rero yavugaga na hepatite ubwoko bwazo avuga niba zishobora kubaza wajya kwipimisha cyangwa se mwe yahinduka mindi uyu munsi nuko nari nashatse ko twibanda kuri B na C ariko ubwo yenda hari icyo mwamubwiraho hanyuma umuntu yamaze kwipimisha kubera ko binahenze yamara igihe kingana iki tuvuge yasanze yararwaye yamara igihe kingana iki kugira ngo amenye ko yakize hanyuma ikindi ngo abantu bafite ubwoko bw'amaraso groupe sanguin hari abiyo ndwara yaba ikarira kurusha abandi ikindi nuko yibazaga ngo niba abana bose bakingirwa hepatite ku buryo yaba yagira icyizere cy'uko nawe yaba yarakingiwe ngo afite imyaka 27 muri make niba mbyibuka neza nuko yabivuze
harakoze cyane nk'uko bisanzwe bizwi mu kiganga n'ahandi hose kwitaho bishoboka gukorwa iki Burundi cy'indiza ubururu yatuye ariko ibyo mu Rwanda nuko iyo ugiye kwipimisha ubwandu bwa sida ushaka gukora mariage wakabaye utaha no kwipima izindi virusi zose zandurira muri ubwo buryo bwo kwihuza mu buryo bwo guhuza ibitsina biba byiza rero kwipimisha uretse n'ibyo hari n'izindi ndwara zitari za virusi za hepatite umuntu akwiye kujya kwipimisha harimo jamburugu harimo imitezi n'ibindi indwara zose zitangwa mu gitsina cyane cyane iyo abantu bagiye gushaka cyangwa gushinga urugo izo ni indwara zose umuntu yakabaye yapimisha ariko igihangayikisha abantu ni uko yenda ari sida yonyine idafite umuti kugeza uyu munsi ku izindi zose aravuga ati ndamutse nazirwaye nazikiye ariko biba byiza iyo umuntu afite ubushobozi cyangwa ubushake zose yakabaye azireba icyo ngicyo ngira ngo nakimusubizaho mumenyesha ko biba byiza ko ugiye gupimisha indwara utarera sida gusa watararera n'izindi zose zijyanye n'uko umuntu agiye kwihuza n'undi ikindi cyo kuvuga ko yenda nk'abana bakingiwe badafite imirite ko nawe mbisobanura ntabwo gukingirwa hepatite B na C nako gukingirwa hepatite B ukanabona imiti yenda ya C cyangwa ukabona C utayifite ukazayirwara yenda nyuma ntabwo bivuze ngo uwo muntu wumve kuri n'uwo mwana wakingiwe ntabwo bivuze ngo ijana ku ijana ngo ntashobora kwandura hepatite B cyangwa C ahubwo icyo bivuze ni uko ko be nta rukingo niyo ngo iyo be afite ashobora kuba akingiwe akagira amahirwe y'uko atazanga ko yamaze kugira imunite hadi imunite kuri iyo ndwara sinzi ukuntu mu kinyarwanda nabyita ariko iyo umuntu
ni ubudahangarwa
ubudahangarwa bakoze niya ubudahangarwa bw'iyo ndwara ya hepatite B ariko se kuko idafite urukingo nta n'umwe wayikingiwe ko nta rukingo ruriho iyo urwaye mu Rwanda ifitemo ko urunguru ni abantu bose bayirwaye babona imiti iyo tugabanya abantu bayirwaye bivuze ko abantu bake ashobora kuzayivukana cyangwa nta nabo bayivukana ko abenshi bakuru bahari baba barayivuye igakira nicyo bivuze niyo gahunda Minisiteri y'u Rwanda irimo ikindi kijyanye ku maraso y'umuntu nta maraso cyangwa gurupu y'umuntu sanga iyo ariyo yose ishobora kwandura ivoronavure kurusha iyindi abantu bose bakuyandura ntabwo hepatite B na C ireba ku bwoko bw'amaraso umuntu afite cyangwa agendana icya nyuma ngira ngo kijyanye n'icyo ku muntu wayirwaye agakira ashobora kuba yakongera kugira ibindi bibazo nawe birashoboka ko nyuma yo kumuvura iyo abonye urukingo yakize ashobora kongera akayandura iyo cyane cyane ari mu ngeso cyangwa mu myitwarire ishobora kuba yatuma yambaye hepatite B cyangwa C
ndumva bisobanutse rwose murakoze muganga Kanyankore reka twakire na Jean de Dieu ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva
ye Jean de Dieu nde urahagana he
w'impaye w'impaye Jean Damascene
nde Jean Damascene uyu mu karere ka Rulindo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndabanza gushimira wo mesiri nkashimira n'uwo mutumirwa ikibazo cyose kijyanye wenda n'ubushobozi bw'igihugu kiba kisitemo abaturage. Iyo ndebye kuvuga ngo kubanza guhuzuma uwo muntu ufite ubwo burwayi, bazagenda barebera ku cyiciro cy'ubudiha arimo, usanga hari umwana uzabirenganiramo bitewe n'icyiciro arimo, kandi wenda icyo cyiciro atanacyishimiye. Bateganya iki ku muntu uzaba uri mu cyiciro cya gatatu kandi akaba atabona ayo mahirwe yo kugira ngo asuzumwe iyo ndwara, kandi akeneye kubona ayo mahirwe nk'abandi? Nongera nkabaza ikindi kibazo cya kabiri, aramutse urukingo rumuteye ingaruka mbi kandi nta bushobozi afite, icyo gihe bemera kongera kumusuzuma cyangwa se kumuvura nta kintu kizi kindi yongeye gutanga?
Urakoze cyane Zandudiye w'Impaye.
Zandamasene
mbabarire, bari bambwiye Zandudiye, none nibyo nakomeza gufata Zandamasene w'Impaye. Muganga William Zandamasene arabaza umuntu udashobora kwivuza kandi ari muri icyo mu cyiciro cy'ubudehe, ni ukuvuga ashobora kuba ari mu cyiciro cy'ubudehe yashyizwemo, hari wenda n'ikiganiro dushobora kuzakora ku buryo bwihariye. Hari abavuga ko bari mu byiciro ariko bitari ibyabo, basanga badashobora kwivuza ku buryo buboneye. Uwo nguwo we yakora iki?
Yego Jenia, abantu bari mu byiciro yenda by'ubudehe batemera cyangwa batifuza kubamo, ni ibibazo tuzi ko bihari no mu mitangire ya mituweli. Turari dukora abantu batemera ibyiciro barimo, ariko ngira ngo amaliste y'ibyiciro by'abantu arimo kugenda kugururwa, bagaragaza ibimenyetso simutiga by'icyiciro cy'umuntu agomba kuba arimo, kuko hari indikateri cyangwa se ibigenderwaho kugira ngo umuntu amenye icyiciro agomba kuba arimo cyangwa yashyizwemo. Kandi ibi bikorwa mu bwumvikane harimo nyir'ubwite n'ubuyobozi bw'ibanze. Ibi rero birabirwa na minisiteri ya local government cyangwa minisiteri y'abaturage b'igihugu, minisiteri y'igihugu iyobora abaturage y'ubutegetsi, ni minisiteri ishyira mu gaciro kandi minisiteri yihutisha ibi byiciro, n'abatabirimo byagiye bisubirwamo kugira ngo barebe neza niba nta kwibeshya kwabayemo. Ariko nakwizeza uwo muvandimwe uri mu rurindo, ni uko mu by'ukuri abantu bose iyi gahunda ya leta ihamye, nk'uko natangiye mbivuga, ni gahunda yasimangiwe kandi iyoyowe n'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari gahunda rero yakwiye gushyirwaho na minisiteri y'ubuzima yonyine, cyangwa ni minisiteri y'ubuzima ifatanyije na perezidansi y'igihugu. Ni gahunda rero izakomeza ku banyarwanda bose. Gusa ikibazo gihari ubu ngubu ni uko tugomba kuramira n'ubundi abanyantege nke mbere y'uko tugera ku bishoboyemo gakeya. Ariko n'undi wese uzagaragara uri mu cyiciro runaka ariko adafite ubushobozi, namwizeza ijana ku ijana ko azabona urukingo, urwaye hepatite C akazaba yanavurwa akabona umuti. Iyo ni gahunda ihamye leta y'u Rwanda yiyemeje, ntishobora gusubira inyuma kuko ishyigikiwe n'umukuru w'igihugu.
Zando Diere akomeza avuga ati urukingo ruramutse rugize ingaruka, umuntu yabiruhawe ku buntu yakongera akavurwa nabwo ku buntu.
Zando Diere nawe arabizi mu Rwanda yenda n'ibindi bihugu byose, uyu muti wose uhawe na muganga uretse n'urukingo, n'undi muti wese wose uvura indwara iyo ari yo yose, iyo bawuguhaye ukakugiraho ingaruka, ibyo bita ifeza gombe. Icyo gihe ibitaro cyangwa uwo muganga uwuguhaye n'ibitaro akorera cyangwa institution ahagazemo cyangwa ahagarariye ifite ubuzima gatozi cyangwa se uburenganzira busesuye bw'uko yafasha uwo muntu kuva muri icyo kibazo cyatewe n'uwo muti, cyane cyane ko ari inshingano y'indahiro y'abaganga bakora ko batazatesera igihango cyo gutabara umunyarwanda wese uri mu kaga, noneho cyane cyane uhuye n'umuti amwihereye we nk'umuganga ku giti cye cyangwa se nka institution cyangwa se nk'igihugu. Ibyo nawe mwizeza buretse n'izi nkingo n'iyindi miti yose mu Rwanda igize ingaruka ku muturage, icyo gihe leta ifata iya mbere cyangwa icyo kigo gihagarariye leta, yaba ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima, no kumuresera no kumwohereza ahandi hakomeye mu gihugu kugira ngo ashobore kwitabwaho bidasanzwe nta faranga na rimwe atanze.
Ubundi se hari tuvuge izo side effects efesogondere z'imiti, ubundi uru rukingo hari ingaruka bigira ziramutse zibonetse ntizaboneka ako kanya hafi?
Nyine twari twabona tumaze igihe tuzikoresha mu Rwanda, uyu mwaka ngira ngo ugiye kuba nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane, ariko zaje zihenze, harabanje kuzikoresha abishoboye cyane ariko bitangiye kumanuka bigera no kubantu umwana ko twatangiye cyambere n'icya kabiri cy'ubudehe izi rwose ntazo turabona nta n'umurwayi twatumva n'umwe cyangwa umuturage wacu uvuga ko yahawe urukingo cyangwa imiti akagira ikibazo ariko nk'uko mubizi izi ndwara za virusi imiti ikomeye iyo uyinywa bigusaba kwitwararika ukanywa amazi menshi ukayinywa wafashe ifunguro ukayinywa uruhutse ukayinywa utuje hari abenshi bo bashaka kuyifata bakayifatanya n'akazi ikabagwa nabi ariko mu by'ukuri nta namwe twari twabona urukingo bwite rwamunze cyangwa rwangije umuturage wacu
cyangwa akaba yanyoye uwo muti yafashe urwo rukingo ariko afite n'indi miti yafata bitewe n'ubundi burwayi yenda bikivanga
ubundi yafite indi miti arayitumenyesha tumubwira ukuntu ayifata n'igihe ayifatira ntayivangevange akagira amasaha yo gufata urukingo bwihariye akazabya n'amasaha yo gufata indi miti afata kugira ngo itamurusha ingufu
murakoze reka twakire na Emmanuel uranyumva
ndakumva neza Jeni
yee urahagana hehe ne Emmanuel inde
ndebagwe neza Emmanuel inde Kigali mu Rwanda
yee ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndabanza gusuhuza umutumire n'anamushimira
yee arakumva
nagira ngo mubaze nk'abantu bacika mu mujyi wa Kigali nimba bishoboka yuko bazongera natwe bakaza bakadukingira nicyo kibazo nari mfite
yee hanyuma se Emmanuel mwacikanywe muri hehe Emmanuel ntibari babisobanuye ra
ntabwo njye nabimenye
ntabwo wabimenye muganga arashaka kubaza niba abantu bacikanywe mu mujyi wa Kigali ntibabashe gukingirwa cyangwa se gusuzumwa iyo ndwara y'umwijima hari amahirwe bafite yo kuba bakongera kubageraho
cyane rwose nk'uko nabivuze ruje niyo akarenga itangira navuge ko abazacikana bose abadashoboye kugera aho twakoreye iki gikorwa nkatwe turi kuri stade umuganda hano mu karere ka Rubavu inkingo zizava hano cyangwa mu bitaro bikuru bya Gisenyi bigezwa mu bigo nderabuzima aho rero hose Kigali mu bigo nderabuzima kimwegereye sindahatuye n'uba ari Kicukiro cyangwa Kimironko cyangwa ari Kanombe yakwegera ikigo nderabuzima cyose kiri hafi aho ngaho azasuzumwa kandi niba ari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko nibyo kigezweho ubu ngubu mu cy'ubudehe yazasuzumwa agahabwa imiti cyangwa n'urukingo nk'uko bikwiye birimo birakorwa nta nubwo biteze guhagarara vuba aha ngaha ahubwo yakwihuta kubaza ku kigo nderabuzima kimwegereye akaba yahabwa ubufasha bwihuse agapimwa akareba ko nta kibazo afite
ubwo rero ndumva amahirwe baracyayafite igihe cyose muhagurukiye kurwanya indwara kandi mwiyemeje kubafasha mu buryo bwose ndumva nta mpungenge yagombye kugira twibutse abatukurikiye ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 turakomeza rero ikiganiro mu kanya
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
nashaka mundu uri kuri ibihumbi 20
hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10 Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku magara y'abantu ikiganiro kivuga ku buzima buri wa gatatu uyu munsi turavuga ku ndwara ya hepatite B na hepatite C hariyo ndwara y'umwijima umutumirwa wacu ni muganga William Kanyankore ni umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu umwe mu batwandikiye rero witwa Jean Bosco aravuga ati mumpe ijambo ubwo ngubwo turaza kumuhamagara mukanya naho Martin Ndahiro ati hakingirwa bamwe bibyiciro ikiciro cy'ambere cya kabiri abandi twiteguye gupfa none nagira ngo mwongere mu musubiriremo mu muhe mwongere mu muhumurize nk'uyu ngo yurumva ko asa nkaho yibaza ko we ashobora kudakingirwa muganga mwamubwira iki
ubwo nizamba koreje ntago ari byiza ntago leta y'u Rwanda igamije iyo gahunda kubikingira icyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri ni gahunda itangiye nk'uko nabisobanuye ibyiciro bindi byose bizagerwaho ndetse n'abishoboye cyane nabo bazagira amahirwe yabo ku biciro bigabanyije dutandukanye n'ibiciro biri ku isoko cyangwa ku isi bijyanye no kuvura no gutanga urukingo kuri hepatite C na ko hepatite B na hepatite C gutanga umuti rero nta ahumure nta uzapfa kubera ko adakingiwe cyangwa yabuze urukingo nk'uko narimo ntangiye mubwira iyi gahunda ni gahunda yihariye y'igihugu kandi iyobowe n'umukuru w'igihugu perezida nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo ari gahunda rero yaje y'umuntu cyangwa ya minisiteri gusa ni gahunda ishyigikiwe ko iki ni ikibazo yabajije inshuro nyinshi mu manama atandukanye y'abayobozi bamuha ibisubizo byose yari akeneye afata ingamba zihamye y'uko abanyarwanda bose bazabona iyi miti ariko uko nabivuze nubwo iyi miti irimo gutangirwa ubuntu n'inkingo ni ukuvuga ngo n'abishobe nabo bashobora kugira icyo batanga ariko abagaragaye ko bananiwe kugira icyo babona nabo bazagira amahirwe yo kuvura rwose ntagire atuze ntagire impungenge yo gutekereza gutyo ubwo abatekereje nabi cyangwa se agize ishyari ryo kuba hari abavurwa mbere y'uko agerwaho ariko ahumure nabo azagerwaho kandi nta mpungenge yakabaye agira kuri iyi gahunda iyobowe n'umukuru w'igihugu
reka twakire na turatsinze uranyumva
ndabumva
urahagana he irindi ryawe n'indi
njye umupamagariye Kigali i Remera
zimya radiyo ariko umbabarire banze ugabanye radiyo yawe kuko ntabwo twumvikana
ngo
ndabanza gushimira bwana dokiteri
yego
ubwo umwanya aba yafashe wo gusobanurira abanyarwanda ibi bintu nk'ibyo by'ingirakamaro gukangurira abanyarwanda kwivuza mu by'ukuri n'iby'agaciro nta n'ikibazo nta n'inyunganizi ahubwo ndashimira cyane ahubwo bakomerezaho bongere n'iminsi kugira ngo abanyarwanda bose bisuzumishe ndamushimira cyane arakarama
nawe rwose turamushimiye
arakoze cyane
turatsinze inoso Kigali
inoso warakingiwe inoso
narakingiwe nakingiwe ku kigo nderabuzima cya Kicukiro
nuko ubwo rero ni ukujya ufasha muganga gusobanurira abandi kugira ngo bamenye igihe cyo kwikiza ko hari abo byacitse
cyane barakingira ni ku mirenge hose mu bino bitaro bya nderabuzima hose barakangurira abaturage bajyayo cyane
kandi
munyamakuru urebe neza no muri South Africa bashobora kuba ari natwe twa ba mbere bakangurira abaturage ibintu nk'ibi cyane pe ndabishima
nuko muganga buriya mu mwamwumvise turatsinze Innocent ibyo avuze
turashima cyane namubwiye ko ngaho atuye Kicukiro ariho n'umukecuru wanjye yaboneye urukingo rwa hepatite B hanyuma abapimwa na hepatite C basanga ari muzima
nuko Imana ishimwe rwose ubwo turakomeza nyine tuganirira abatwumva bakomeze nabo baduhe ibitekerezo byabo n'ibibazo nk'uko bari bifuje kuvuga kuri iyi ndwara nyine tubibutsa ko ari radiyo yabo radiyo Ijwi rya Amerika aho buri wese yisanga none muganga nongere mbagarukeho gatoya iyi gahunda muravuga ko izakomeza ni gahunda irimo gukorwa muri iki cyumweru ariko ikomeza n'ahandi mu gihugu mukazanakomereza no mu bigo nderabuzima abantu noneho bazajya bajya mu bigo nderabuzima nabo bazajya bafatwa nko mu byiciro ushobora guhabwa urukingo cyangwa gusuzumwa ku buntu asuzumwe ku buntu hanyuma ushoboye gutanga amafaranga nawe yatange
yego ni uko bizagenda utari mu cyiciro cy'ubudehe ashaka kwihuza adashoboye gutegereza ibyiciro bindi ko bizagenda bigerwaho ashobora gutanga amafaranga akaba yabona kwisuzumisha no kubona umuti kuri hepatite B ndetse na C. Ariko uko nabivuze gahunda ubu ngubu dufite irareba mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri nabo tuzakomeza kwicarana mu bigo nderabuzima.
Ubwo se ibyo byiciro bindi ntibigerwaho imiti yagabanutse ntishobora gushira?
Imiti ntabwo ishobora kugabanuka kuko nk'uko nababwiye leta y'u Rwanda irimo kuyibona kandi yayibonye ku giciro kidahambaye gikurikije amasezerano yagiye akorwa hagati y'abatanga imiti mu rwego rw'isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda.
Ubwo ntawe uzasigara inyuma?
Nawe uzasigara inyuma nabwira Abanyarwanda ko muri Afurika turi mu bihugu byenda nka bitatu, u Rwanda, Egypt, ngirango na Afurika y'Epfo, turimo kubona iyi miti mu buryo bw'amasezerano ahambaye cyangwa yakozwe n'abakuru b'ibihugu, akorwa mu buryo bwo kugabanya ibiciro kugira ngo Abanyarwanda bashobore kwaccessinga cyangwa se kubona iyi miti ku buryo budahenze.
Twongere tusubire ku murongo wa telefone twakire Dieudonné. Urahagana he Dieudonné, irindi ryawe ni inde?
Ni Harerimana.
Harerimana, uri hehe?
Ni mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Fata nari sise. Cyari kijyanye n'ibimenyetso by'indwara ariko natubishije. Ntacyo usanga ibimenyetso bisamaza yuko ushobora kugira ibimenyetso ariko ugasanga izindi ndwara ntubwire yuko harimo kunanirwa ku bitiro benshi ngahita nsanga n'umugore wa diyabete ibyo ibimenyetso usanga abifise. Ikindi twage narigeze kuzaba yuko niko dutegurira ikiganiro nyine ku bijyanye n'indwara ya diyabete
tuzagitegura.
Murakoze.
Urakoze cyane Dieudonné Harerimana. Muganga Kanyankore, uyu muvandimwe Dieudonné navuga ati ibimenyetso mwatubwiye bishobora gusa n'iby'izindi ndwara akavuga nka diyabete, mwamubwira iki?
Birashoboka ko iyi ndwara ya hepatite B na C ifite ibimenyetso byenda gusa n'izindi ndwara, ariko ikimenyetso cyihariye cyane ni umunaniro udasanzwe no guhinduka mu mweru w'ijisho ugahinduka umuhondo n'inkari zikabije no kubabara mu nda cyane cyane ku ruhande rw'iburyo aho umwijima uba utuye cyangwa wicaye. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso simusiga kuri izo hepatite, indwara ya hepatite tuvuga. Ariko nk'uko bivuga nibyo koko bishobora gusa n'izindi ndwara nyinshi tuba tuzi. Ikibitandukanye rero ni uko umuntu nyine agira amahirwe yo kwipimisha kugira ngo amenye neza ko ari hepatite, ntayiteke gusa ariko akayimenya neza ahamya yuko ariyo binyuze mu nzira ya laboratwari yipimishije akamenya igisubizo uko gihagaze.
Ikiganiro kiraryoshye ariko ndabona turi hafi kugera ku musozo, nagira ngo noneho twakire Claude ngo telefoni ye, nagira ngo muhe umwanya hakiri kare mu masegonda twari dusigaranye, none telefoni ye ngo yavuyeho. Ariko ubwo nagira ngo noneho mbahe ijambo rya nyuma Muganga Kanyankore William, mubwire abatwumva inama cyangwa se icyo mwabasaba muri uyu mwanya abadukurikiye.
Murakoze cyane Eugenia. Nk'uko natangiye mvuga ko iyi gahunda ari gahunda ihamye ya Leta y'u Rwanda, ni gahunda yashyizweho na umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ashyiraho gahunda ashishikariza Minisiteri y'Ubuzima ko yakurikirana ikibazo cy'indwara ya hepatite ku buryo mu Banyarwanda bagira amahirwe yo kubona inkingo n'imiti ku buryo buciriritse kandi abatishoboye bakayibonera ubuntu. Iyi gahunda nk'uko nababwira irakomeza, nabwiraga Abanyarwanda ndetse n'abandi bose baturiye u Rwanda baba n'abanyamahanga kubashishikariza ko bakwegera izi serivisi zihari, ari ziri mu bitaro bikuru byisumbuye navuze hejuru, ari iri mu rugo gukorwa mu bigo nderabuzima n'ibitaro by'uturere, yuko rwose hatagira ucikanwa ngo yitane mu rugo abyirengagize yumve ko atari indwara ishobora kumugeraho. Indwara yagera ku muntu uwo ari we wese yitoranya, kandi ni indwara isanzwe ivurwa ifite imiti ifite urukingo, ntabwo yakabaye duhangayikisha. Rero twakabaye ahubwo twitabira kugira ngo ejo hazaza tuzagira Abanyarwanda bazira umuze, Abanyarwanda bakorera igihugu cyabo kuko amaboko y'u Rwanda n'Abanyarwanda batuye igihugu.
Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Ngo tugashishikariza kuzaza kwipimisha kugira ngo tugire imbaraga y'igihugu zihagaze neza
n'indwara n'abanyarwanda baziri mu
Yeah, murakoze cyane Dr. William Kanyankore kuri ikiganiro tugiranye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi mu ntara mu karere ka Rubavu mu ntara mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ndashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Zuberi na Inosa Kimenyi, namwe mwese abo twari kumwe, mwese mwese ijwi rya Amerika ribifurije ubuzima bwiza.